Talia kuhigenka boliska Tanzania ahna talia hadin bibarista isaya juu mangulu ya VOA uhaqijie qaraha kadai gob maqayada wakuta ala bartamaha magalada Arusha wakuiga Tanzania.
Yeah, 8 people were injured. One of them very seriously injured. So far, 2 people have been arranged by police for investigation.
Sideed qof ayaa dhaawacmay, mid ayaana xaaladiisu daran tahay. Goobta uu qarax ka dhacayna waa maqaayad caan ah oo cuntada iyo dhaqamada bulshada Hindida ee ku dhaqan Tanzania ay isugu tagaan, waxaana loo yaqaanaa maqaayadaasi Vama. Isla markiiba booliska ayaa goobta u gurmaday, waxaana haatan gacanta ku hayna 2 qof oo baaritaan ku socdo, kuwaas oo magaalada laga soo dhaqabtay qaraxa kadib. Mr. Ngulu ayaa sheegay weerarkan aanu ahayn mid argagixiso, booliskuna rumaysan yahay inuu ahaa fal dambiyeed caadi ah oo weli gacanta ay ku hayaan baaritaankiisa, lana soo bandhigi doono natiijada marka baaritaanka uu dhammaado. Magaalada Arusha ah, magaalo muhiim ah oo xarun u ah ururka iskaashiga bariga Afrika ee EAC, ayaa tan iyo sanadkii hore waxaa ka jiray falal qaraxyo lagula beegsanayo goobaha ganacsiga, kuwaas oo qalqal geliyay nabadgelyada shacabka iyo magaalada intaba.
In Arusha, there have been, since last year to now, almost 60 incidents involving exploration. Well, we are trying our best to prove that the city is safe.
Magaalada Arusha, tan iyo sanadkii hore, waxaa ka dhacay ilaa 6 qarax. Taana waxaan oran lahaa waa nasiib darro. Waxaan dadaal weyn ugu jirnaa inaan xaqiijino in magaalada ay nabdoon tahay. Nabadgelyadu waxay inoo leedahay muhiimad weyn. Waana ka hortageynaa wax alaale wixii falal amni darra ah oo deegaanadaasi ka dhacaya. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegaya in fal kale oo dhowaan magaalada uu ka dhacay weerar lagu qaaday hogaamiye ka tirsan diinta Islaamka oo magaciisa la yiraahdo Sheikh Ali Saudi, markii gurigiisa rag aan la aqoonin ay bambaano ku tuureen. Waxa uu sheegay in booliska ay gacanta ku hayaan ilaa iyo 6 qof oo lagu xiriirinayo weerarkaasi. Waxa iyana jira, sida uu sheegay Mr. Ngulu, taliye ku-xigeenka booliska ee Tanzania, in ilaa iyo 15 qof oo kale ay gacanta ugu jiraan ciidamada booliska kadib markii lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen weeraro magaalada hore uga dhacay. Booliska Tanzania ayaa sidoo kale sheegay inay Arusha iyo magaalooyinka kale waddanka ay ku dhiirigelinayaan bulshada inay la shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana qalabka loo yaqaano CCTV ee duuba muuqaalada lagu xiro goobaha ganacsiga iyo meelaha kale ee muhiimka ah.